supplier. Supplier, eh. Scary.
Voice. A pas fait tes pas. Oui, Fonza Ligno. Am salime qui d'Aligno. Tchaka la mabra. Anna Kubela San Antuto Milo. Katiatu na mparara zai na kataka tukatuku kweli ndio mitishai narudisha viatu pafeti sivi vaya anasema kuna watoto na mimi na wasabai webu kastuka kaloboka mana kuna watoto wanapenda kuloboka saibu kastuka kaloboka mana kuna watoto wanapenda kuloboka siwa nitaka bifu wanaongea maneno mengi kuniongea kauli zao nazisikia ile kibishi tu ninapochezea si walitaka bifu wanaongea maneno mengi kuniongelea kauli zao nazisikia ile kibishi tu ninapochezea na
wosh awete kama mampa aufisho amaniga sparo
pafeti hapa sio musta
baba zela
hey bwana wana unita wonsa wana unita kosa wana unita wana unita jeje yokotia soko lokoto na mimi na kolokota mina sema kama gelo mafuta ya mposa yapo
skate sound
kwanza wana unipa hai mina wapa hai nami kwa mkwa ikatoksa ikatai wana unisabai mina wasabai hai
hai masela
hai si walitaka bifu wanaongea
sana
maneno mengi kuniongelea
sana
kauli zao nazisikia ile kibishi tu ninapochezea si walitaka bifu wanaongea
sana
maneno mengi kuniongelea
sana
kauli zao nazisikia ile kibishi tu ninapochezea nda say oh oh yadi so nimepata bahari mtoto wa sido napafeti na tukiza wenye tukio na mikira na kondesha wenye wivu wo say oh oh yadi so nimepata bahati mtoto wa sido napafeti na tukiza wenye tukio na mikira na kondesha wenye wivu wo ah
ah izo izo apafeti apa anangu apo
ndatango la smako nde
aina tufini ngola kukaya. I'm from KG, from Gigabody. And I'm coming out of for the bike cash. I'm starting to uyo, uyo, uyo. I'm coming out for the kina. I'm kina rinyo. I'm starting to wanangu rinyo. And I'm coming out of the to miro. I'm miro midoti. I'm coming take a check of a mampa. I'm pray by six. I'm 26 days. I'm by the pizza. We wish you. And I'm coming out of the manager's paro. I'm the show. I'm pray by Toto Kefi. I'm perfect, yapa. Ha, ha. Ida Moto Scoba The Way Wela Mjadi Ida